My best friends. My best friend.
Double happened this one.
Yeah. We used to be no more friends kwa miaka kadhaa. Kabla siku isona jina kuleta kizaza. Ukaribu kazidi,
tukawa kama best friends.
Hata kitimba usiku,
wazazi wake wa complain.
Tukajuana vyema nje ndani. Na vile kipindi hicho, tukishi majirani. Ano mpaka her favorite food. Na kipi nikifanya kina mwondolea mood. Ano mpaka favorite color. Favorite movie mpaka steady ya kulala. Nikiwa olevo, yeye alikuwa high school. Wala siku toraji po siku ata kwa mai.
I'm dating my best friend, best friend, best friend. Ananijua vyema, namjua vyema, tunajua na vyema. I'm dating my best friend, best friend, best friend. Ananijua vyema, namjua vyema, tunajua na vyema.
Yeah, yo hata nikifumba macho minajua na vyo nukia. Harufi ya perfume zake na nguo anazotupia. Cause penzi letu kitambwa tujanza juzi. Tulipenda Cartoon Network, Tom and Jerry na Scooby. Enzi za Yondo Sister na Diblo Dybala. Penzi letu wa disasa cheki bado liko imara. I was a sober guy, akasema niko kifala. So akani rusu tungila, akasema mwiko sigara. And now we happy baby, a dream man is here. Champa moyo wangu uchome with the burning spear. Ntaikata dunia, tuga wane hemisphere. Sipindishi maneno, every word I'm saying is
I'm dating my best friend, best friend, best friend. Ananijua vyema, namjua vyema, tunajua na vyema. I'm dating my best friend, best friend, best friend. Ananijua vyema, namjua vyema, tunajua na vyema.
Mawifi zake alisha chezaga nao tangu totone. So she know them better. Wakumtatiza simone. Yendo wa kwanza takujua siku naenda jandoni. Cause she's my best friend, girlfriend, partner and homie. Baby, peke yako na nijuaga kiundani. Tunaweza kucheza taki baba baba ukubwani.
Tulisha cheza kombolela kujificha vicha kani. Mbaka leo watu wazibo mekuwa wangu bobani. First time to make love was a very long day. Tulivyo anza kama utani doze doze. Love my pens moto moto and everything is okay. Kama dekula ya mini, I'm right here to stay.
I'm dating my best friend, best friend, best friend. Ananijua vyema, namjua vyema, tunajua na vyema. I'm dating my best friend, best friend, best friend. Ananijua vyema, namjua vyema, tunajua na vyema. I'm dating my best friend. Ananijua vyema, namjua vyema, tunajua na vyema.